I ka fɔ banagu ma nɛgɛ I su bɛ sama an ka fɔ kelen I ka fɔ fila ma nɛgɛ I su bɛ sama cɛgari cɛ kumaba mɔgɔ ka juru banna cɛgari dɛlɛnkanba bɛnbɛn bɛ ci la a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama.
Kabako bɔra n bɛna kabako de kɛ tulo bɛ n bolo a tɛ ban dɛ rim bɛ n bolo a tɛ ban dɛ fodi bɛ n bolo fɛn bɛ to ka bila la kusi bɛ n bolo sigɛti bɛ n bolo ɛsika bɛ n bolo zebe taara la jɔn ka fudu ɲɛna ɛndu bɛ ka kuma pusi bɛ ka kuma kunkolo ye taabɔ ye gonu bɛ ka folo bitu bɛ ka ɲini ɲini fɛn yiriwa ye damɔzɔn jara ne ta tugu k'a nɛmu ne ka fɔ ku I ka fɔ banaku ma nege I ju bɛ.
Marilyn bora on the check set. Chegar kono on the flex set. Na bora na ma nigga to be bitchy. Ibi ga biggie, akala ma ba. Kalaba kadi wa nyana ma ba. Gexo bea, oju bea. Falun bea, ali endu bea. Nyana ma nigga ibi yele fe. Kofi ma nigga ibi togo chen. Beng 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 bulu ma chila nga chen. Ishugo fo fo wa bana nga chen.
Anga fo ku ika fo banagu. Ma nigga, ishugo be sama. Anga fo kele ika fo fla. Ma nɛgɛ I su bɛ sama cɛgari cɛ kumaba mɔgɔ ka juru banna cɛgari dɛlɛnkanba bɛnbɛn bɛ ci la a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama
kana kɔrɔbɔ kana na k'i bɛna n kɔrɔbɔ. Ate korobo, anchi togo te korobo. Ate korobo, anga irape te korobo. Ate soso, andalagante soso. Na fregato ni masongato na to ni korowa ikile mache. Na ya foku ifene ba foku ni ya fo banangu amishudunfu. Sisi bimbolo bem bem bimbolo kalashi bimbolo isarafu. Kontro imbolo kungire imbolo sane imbolo isarafu. Mengale ma nega nega zigzag ni nebe biduga jola alipiti golni. Ibiga biti gadi go mete kurani. Uga sonfo imani ko pa wala ni. Kanana ne wole nege go molu balini. Nebe yele sanfe iko firi firi ni. Nega zube duguma iko torigoro ni.
Anga fɔ ku I ka fɔ banagu ma nɛgɛ I su bɛ sama anga fɔ kelen I ka fɔ fila ma nɛgɛ I su bɛ sama cɛgari cɛ kumaba mɔgɔ ka juru banna cɛgari dɛlɛnkanba bɛnbɛn bɛ ci la a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔ I su bɛ sama.
Arama Bablo Kuyo Blo Fatim
Lil Blain Zone 5 Gra Bayo Zemblain.